mwana mugezi mu busirisewe oba obubaka bwenyinza okubawa okuddako waliwo ebitundu bye batatuukamu kuba mbadde sikimanyi nze kutambulamu okwo waliwo ebitundu bye batabamanyi kati nga wendi mbadde sikimanyi nebaza n'okutegeka ekintu kino okubanga abaana bano bye bakula bamanyi bategeedde obutonde bw'ensi gye bujja mu maaso gye tulaba kati biyinza okutaddamu okubeerawo abazadde kisookera ddala situkyawabudde abaana kati ng'okuyiga ng'ebintu by'okulima kyobansinga ti babimanyi abazadde tulina okufaayo ne tuyigiriza ki abaana gafe emirimu gye twakuliramuuko.